dai uwanje mchakato na timwirika raha za koni na zikomba kama na fly twende pamoja nanga napo kita without you baby I won't live much longer I'm going crazy feelings going stronger sikia mapigo moyo navyo konga kila siku waga na kuwasa najua mi shakosea sana ila pi
out there, the only one, and this is John Famous.